X66.
Ooh, J once again.
G9, another one.
Love is what I see when I look at you. This thing I wish nobody separate. I go be your Mbappe, Speedy Beckham Pembe. I go follow your role to make you happy and cool. Now you are missing a hello. Ila nikiwana wewe na jona tajiri. Baby unajua. Feel nile ya juju na pa juju, nile ya juju na pa juju. Na feel nile ya juju na pa juju, nile ya juju na pa juju.
Mweza kona his kama kikize dipoza na kiss. Haya baby, izo nyama nyama za kongeza na chips. Kiuno laini bila ya gliss. Wakitusumbu watu ita police. Mana wapendi.
Unajua misi na hela, ila nikiwa na wewe najuna tajiri. Baby unajua sina hela, ila nikiwa na wewe najuna tajiri. Na na feel na ile ya juju na ba juju, na ile ya juju na ba juju. Na feel na ile ya juju na ba juju, na ile ya juju na ba juju.
Yes, I call you, babe.